kuyimba kubiri ebiremeso mukwano nabuli chimo
olumbe rwobwavu lumbaze ko emirembe yonna jengenda lumbuziza obuwerero
kimpisa uwina enchicha nemyo kuchebera
okukomafu
enensi ejo ganga bolaba
okukomafu
kanwane akasajja konke wale Anuane akasajja konke tase
Endwade ziruma naye endwade zobwavu ziruma Choka na basawo batono nyo abasobola okuzikonya Tebalemerako abamu bafere bayinza n'okkava mukenenya Naye nga tebafu bwe bukuleeta okukenena Buli mukolo tebakusa ku mwanjo Olabika nga tolina nabwongo Bakutekeryo lirane mu lujjo Tosaana ku mwanjo Obabonange ani adda mu kyalo Nkakasa tesidda mu kyalo
Kimpisa bubina ekicya n'emyokukyebera
Okukomafu
Enensi ejoganga bolaba
Kimpisa okukomafu
Kanwane akasajja konke wale Anuane akasajja konke tase
Njagala otwale byange ndi mukukunkubulidde Osanira okole nnyo enseno giwangule Ebyo bye muwoza tukola lwa mbeera bisibule Fuba otegere kubanga osumuse Atayina sente oyagala bakujoge Atayina sente abakyala bakunyome Fumita kaunga to fumita lindazi Lindazi Yaba baina cash Eyo mporogoma botelwa na kukulia Oyo musoke botelwa na kakunywa Wabu mporogoma botelwa na kekulia Oyo musoke botelwa na kakunywa
Kimpisa buvina echicha nemyo kuchebera
Okukomafu
Enensi ejo ganga bolaba
Chimpose buvi okukomafu
Kanwane akasajja konke wale Akasajja konke tase
Wonna oba mukyalo Obwavu okulya Fuba nnyo wetase Osobola okwewana Mukasa obwavu ye bwe bamulemesa njera Lule yamutunuulira ng'alaba ng'afere Kyagenda ne kijja yali atunda nseenene N'amanya okutunda katyona ddako ffene Mpale miguwa ne bamuta Mpale miguwa ne baleka Kabaga kumbolo wafuwe Wafu che utakose
Chimpisa buvina echicha nemyo kuchebera
Okukomafu
Enensi ejo ganga bolaba
Chimpose buvi okukomafu
Kanwane akasajja konke wale
Kakubowafu
Kanwane akasajja konke tase
Kakubowafu
Big Bang Music